waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya dhimasho hooye iyo saddex caruura oo ay dhashay oo deganaa waqooyi galbeedka magaalada melbourne. maamulayaasha queenslandna waxa ay difaaceen brotokoolka ama nidaamka karantiilka ee gobolkaasi. booliska ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in hooyo 42 jira oo meydkeeda iyo saddex caruur oo ay dhashay meydkooda laga helay xaafadooda oo ku taala waqooyi galbeedka magaalada melbourne ay iyadu mas-uul ka ahayd dhimashada afartoodaba. Katie Brenovic iyo saddexdeeda caruurta oo kala ahaa Claire oo 7 jir ahayd, Anna oo 5 jir ahayd, iyo Matthew oo 3 jir ahaa ayaa meydkooda laga helay gurigooda oo ku yaala xaafadda Talamarin shalay. Aabaha caruurta ahna sayga haweenaydan oo 48 jir ah, Tomislav Perenovic, ayaa booliska ay la hadleen iyagoo baarayay dhacdadani, waxaase la sii daayay xalayto isagoo wax dacwa aan lagu soo oogin. Booliska ayaa sheegay in warbixin la siin doono dhakhtarka ku shaqada leh dhimashada ama dadka geeriyooda markii ay baaritaankooda waa booliska ay soo dhammaystiraan. dhegeystayaasha doonaya macluumaad ama taageero la xiriira rabshada qoyska, ha la xiriireen lambarka 1-800-7-7-7-7-7-7-7 ama lifeline oo ah 1-3-1-1-1-4. maamulayaasha Queensland waxa ay difaacayeen nidaamka ama brotokoolkooda karantiilka kadib markii loo ogaaday in haweeney ay ka tagtay hotel ay ku karantiilnayd si ay u raacdo aabaheed oo xanuunsanaa oo cisbitaalka la geeyey. haweeneydan ayaa ka tagtay hotelka Grand Chancellor ee ku yaala magaalada Brisbane bilowgii asbuucan si ay aabaheed uga caawiso luqadda ama ugu turjunto, isagoo loo qaaday cisbitaalka si loogu soo daaweeyo. aabaha iyo gabadhan uu dhalay ayaa kadib laga helay xanuunka coronaviruska, gaar ahaan nooca aadka u faafa ee asalkiisu ka yimid dalka UK. laakiin sarkaalada caafimaadka ugu qaabilsan gobolka Queensland, Teresa Janet Young, ayaa sheegtay in bulshada wax khatara arrintan aysan kasoo garayn, maadaama bay tiri haweenaydu ay xirnayd qalabka difaaca ama waxa loo yaqaano personal protective-ka intii ay aabaheed la socotay oo dhan. shaqaalaha ambalaasyada iyo kuwii cisbitaalka jooga ay ula dhaqmayeen sidii qof xanuunka qabo oo kale.
This is what we do every single day. We move people out of hotel quarantine to hospitals.
arrintan maalin walba ayaan sameynaa, bay tiri. dadka waanu ka kaxaynaa hoteelada ay ku karantiilan yihiin oo waxaan geynaa isbitaalo si loo qiimeeyo caafimaadka. waxaa jiray kaysas kale oo la ogaaday in qofku xanuunka uu qabo, waana qayb ka mid a shaqadayada. waxaana mar walba sameynaa baaritaan aan ku dabagelayno halka xanuunku ka yimid, iyo weliba waxaan qaadnayay tallaabooyin dheeraada oo digtoonaana. Queensland ayaa laga helay 3 kays oo ah dad dalka dibaddiisa ka yimid oo hoteelo ku karantiilan. dowladda New South Walesna waxa ay ku boorinaysaa shacabka gobolka in tiro badan oo iyaga ka mid a ay xanuunka iska baaraan, si markaasi ay dowladda ugu suuragasho inay khafiifiso xanibaadaha gobolka saaran. dad ka badan 16,000 oo qof ayaa xanuunka iska baaray 24 saacadood ee u dambeysay, ee ku ekayd 8 fiidnimo shalay, iyadoo 2 kays oo keliya la helay, labadaasna ay yihiin dad hoteelo ku karantiilan. laakiin premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in tiradu aysan aad u sarreyn oo aysan gaarsiisnayn tiradii ay maamulayaashu jeclaan lahaayeen, iyadoo yoolku uu yahay, bay tiri, 25,000 qof in maalinkiiba ay isbaaraan. waxay intaa ku dartay in dowladeedu jeclaan lahayd inay khafiifiso xanibaadaha saaran magaalaweynta Sydney asbuuc gudihiis haddii kaysaska coronaviruska ee gobolku ay hoos u dhacaan.
But we won't have the confidence to do that unless we have high rates of testing, because that will assure us that we...
laakiin hadda kalsooni kuma qabnaayay, tiri, inaanu xanibaadahaas khafiifino ilaa dad badan ay xanuunka iska baarayaan. waxaan rabnaa inaanu aamino inaanu ogaanay dhammaan kaysaska qarsoon ee caabuqa ee gobolka ku jira. Taasna waxaan ku heli karnaa in dad badani xanuunka ay iska baaraan, sidaasna aanu ku khafiifin karno xanibaadaha jira. Victoriana maalintii 9aad ayaan laga helin wax kays oo coronavirus oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey. Laba ka mid ah dadka hoteelada lagu karantiilayo dalka dibadiisa ka yimid ayaa se laga helay xanuunka. Tan ayaa imanaysa iyadoo wasiirka caafimaadka gobolka Martin Foley uu sheegay inay weli khatar badani uga imaanaysa Victoria haddii ay u ogolaato in dadku ay ka soo galaan magaalooyinka Brisbane iyo Sydney. Mr. Foley ayaa sheegay in dowladdu ay si joogta dib u eegid ku sameynayso xanibaadaha saaran xadadka gobolada.
There's almost 200 cases circulating in the greater Sydney community since December the 16th. Not just on the northern beaches.
Waxaa jira ku dhawaad 200 oo case oo ku dhex jira magaalada weynta Sydney ilaa laga soo bilaabo 16-kii bisha December. Marka mana aha kaliya mid ku eeg xeebaha waqooyi ee magaalada, mana aha mid ku eeg Mandurah, marka waa arrin ka jirta ayuu yiri labada dhinac ee Sydney. Rajo weyn baan ka qabnaa runtii, kalsooni ballaaran waan ku qabnaa in saaxiibadeena New South Wales ay arrintan wax ka qabanayaan oo hadda ay nadiifinayaan. Laakiin weli waxaa jira, ayuu yiri, cases badan oo COVID-19 oo aan la aqoon halka ay ka yimaadeen oo muddo asbuucyaha ka jiray magaalada Sydney. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ku dhawaaqay sanduuq lacageed oo gaaraya 2.5 trillion oo dollar, taasoo loogu talagalay in lagu kobciyo dhaqaalaha dalka laguna dardar geliyo jawaabta laga bixinayo faafka xanuunka coronavirus. Mr. Biden oo u bixiyey barnaamijkiisa qorshaha badbaadada Amerika ayaa ballan qaaday in 100 million oo qof laga talaali doono COVID-19 boqolka maalmood ee u horeeya ee isagu uu xafiiska hayo. Lacagahan ayaa waxaa ka midaba layidhi 1.3 trillion oo dollar oo si toosa loo siinayo qoysaska iyo dadka guryaleyda ah, halka 556 billion oo dollar la siinayo ganacsatada yaryar iyo bulshooyinka gaar ahaan xanuunku uu aad u saameeyey. Mr. Biden ayaa sheegay in faafka xanuunkan ay tahay inaan loo ogolaan inuu sii burburiyo ama sii baabi'iyo nolosha malaayiin Mareykan oo waddanka oo dhan degan.
It's not hard to see that we're in the middle of the once in several generations economic crisis.
Ma aha wax adag buu yiri in la arko inaanu hadda ku dhex jirno dhibaatadii dhaqaale ee ugu darnayd muddo boqolaal sano ama muddo jiilal ah. Sidoo kale waxaan ku jirnaa, ayuu yiri, dhibaatooyin caafimaad dadweyne oo aanan qarniya arag. Sida dhibaatadu u qoto dheer tahay oo ay dadka u saameynayso ma aha wax qarsoon, ayuu yiri, mana aha inaanu waqti sii lumino, waa inaan tallaabo ka qaadno, ayuu yiri. Arrintan waana inaan tallaabadaas haddeer qaadno. Barayaasha dalka UK-na waxa ay ku talinayaan in bulshooyinka jinsiyadaha loo eego inay aad iyo aad ugu nugul yihiin COVID-19-ka. Hadalkan ayaa mid ka mid ah qorayaal kala duwan oo iyagu falanqayntooda lagu qoray joornaalka caanka ee dhakhaatiirta ee la yiraahdo British Medical Journal. Talooyinkaas oo keeni kara in kooxaha aadka uu u saameeya xanuunkan faafka coronaviruska laga dhigo dadka ugu horeeya ee la siiyo tallaalka si noloshooda loogu badbaadiyo. Barayaasha ayaa sheegay in cunsuriyad baahsan ay sababta koowaad u tahay tirada badan ee dadka coronaviruska u dhimanaya ee ka soo jeeda bulshooyinka jinsiyadaha ee laga tirada badan yahay. Professor bartay dhanka caafimaadka dadweynaha oo Australiana iyo wiil u dhalay ayaa la sii daayay kadib markii ay ku xirnaayeen meel aan la aqoon oo ku taala dalka Qatar muddo 6 bilooda iyagoo wax eeda ama dacwooyin aan lagu soo ogin. Maryam Talib ayaa sheegtay in aabaheed oo 58 jira, Luqman iyo walaalkeed oo 24 jira, Ismaaciil, laga qaaday gurigooda oo Qatar ku yaalay 27-dii bishii July iyadoo ay la baxeen koox askara. Saadaasha hawada berito oo sabtiya magaalada Perth waa cadceed iyo 34, Adelaide qayb ahaan daruur iyo 23 digrii, Melbourne waa xoogaa roobaba iyo 20 digrii, Sydney waa cadceed iyo 26 digrii, halka Brisbanena xoogaa roobaba ay tahay oo dabaylo isu bedeli karta 34 digriina ay gaarayso. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 1.78 senti oo lacagta Mareykanka ah.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.